nakula nchimanyi chibo okulanga bibyo bimaze era nkimanyi oba ne sente nkokufa okumaze naye kati nkuze bye nalotanga byonna mbifunye sente nzirina obukakkane essanyu lyonna naye ate kyenebuuza obulamu babukula batya nena kyenebuuza
Jesus, no lie. Yes, so mukwano go.